downloaded from ilovezedmusic.com.
I told you, man.
No.
Usiku nimependela na kwenda pasaidi pa bedi munivelele matevito ya wanzanga nale mamanji kucha kubelekezana kufina vina bama wedding yao. Though I don't I'll be waiting, I'm waiting for you, yeah. Mulungu muni dalise, mwene muba dalisila. Nine mwana wanu ni pemba. Naine ni dalise, chaka tino ni dalise ni name. Sometimes I get a little moody. Bakazi bambili nao napo na mapani ya libe nzeru wakukondela jenda lama.